Mbona kama sikuzi mnanifuatilia. Sound on one them Khalidi ipande track. Mbona kama sikuzi mnanifuatilia. Mbona kama sikuzi mnanichungulia. Jumbe kwa wapi zamani zile za kale. Kipindi na hasa nimepigika si utane. Niko na juu kwa you, you didn't give a damn. Okay, naitwa Eddie aka Mr. Money. Kama dili anoti nite tuelewane. Niggas wanna suck a fame, I'm just so different. I'm all about the paper, na si kingine. Fag mentality ndo ability. Ya kupata capability, kusurvive state. Ya kutambua masnichi na mi re-e-friend. Mada. Insta imestack ni magram zimepack. Mafans wako shazi na snitches katha. Mapapa razi like I give a fuck. I know if God got me then I'm gon' be alright. All my life I have people looking at me like my mind ain't right. Na kila nilichofanya wali disinfect. Na kila nikimeki wananu na ga. Wanataka kuona nilikufa ga. Ila skuzi bana kama mnani shobokea. Ama stali yangu meza kuyelea. I'm taweza kuelea. No ambition B, ila daily ni pari. No degree, ala, no degree. Tatu na survive, na madifili. Toka KD, ya de Brooklyn, ona to feel. Na kila tukifanya, guarantee ni big deal. Na hatu bongi mingi, kila kitu chini chini. Mada. Yeah, tell him once, man, tell him once again. Every time we night, it's a murder. Mash them thing up. Bad mind, we a murder.